Banamikago habali mkawefuwa kulwanyisa kawuka kamu kenenya kafukeru fuma mwaka mkumi bili ya satu webunatu kila basabi kawefuwa na yongeriwe mwa amanyi kumutendida kwe kwanga no kwe nsio na okuhita mkujao kususula bantu wa ina kawuka okubake verano okubaji anja basinga basangibu wa mwa kawuka bino witu kidua kumutisela nge kwanga lifu na abantu emitwale satu muka sambu abaka funa kawuka kanonga kubano mtuwalo kumulu kumi bavubuka naba wala abato na yenga atera chitegeze dwa nkinembele yaba mama abasiga abana akawuka na yeyonge de eri kubantu enkumi nyamu lusambu ya denga mkwanga yunea bantu baina akawuka baki ndira katikubuli bantu chukumi boi itako abakunukiriza mbata anobe baina akawuka tomu eti avunanyi wakubie mikago mkachika kalwanyisa mkene nyaka Uganda AIDS Commission ategeza nti kyankizo kunga abakyalo okwongera amaanyi mu kaweefube w'okulwanyisa mukenenya olw'okukyusa ebibalo bino ebyeraliikiriza bino bituukiddwako wadde awayamu ne bannamawulire wakati mu kwefumiitiriza ku lunaku olw'okujjukira abantu abafudde mukenenya n'abakoseddwa mukenenya olwa Candlelight Memorial Day wali olutekeddwa ba National Forum of People Living with HIV AIDS Networks Uganda NAFOFAN Flavia Chomukama akulira NAFOFAN ebigambo bino yabitaddeke eddoboozi ly'Oluganda
ate n'okuyimirira awamu n'abo abakyaliwo abalina akawuka n'abantu bonna abannayuganda abatuukiddwako akawuka ka mukenenya abalina abaganda baabwe abaana baabwe ne gavumenti yennyini kubanga ne gavumenti yennyini erina akawuka bwe tubeera n'akawuka mu Uganda nga mulimu abalina akawuka n'ensi ebeera ki erina akawuka so olwaleero tujjukira abatugendako naye tuyimirira wamu okulaba nti abo basigaddewo babeerawo nga bali ku ddagala balina babeera mu mbeera ennungi nga twogerezeganya ne gavumenti okulaba nti n'amateeka agaliwo n'enkola zonna eziriwo zirambika bulungi omuntu oyo alina akawuka tasosolebwa